Banka ya Abusa yatongoza kazanyo ketumi Island Escape Card Campaign mwegendo kuyito kudiza kuba customer bayo ngeba webirabe byenja ulo muteka tekeo wa customer wa banki ya bakozesa kadi ya banko kugula no kutunda ebintu nokusinya ddala mu byentambula bevoleke dogga nyulwa nga kazanyo kano kakulungula emyezi esatu okutuuka mwezi ogw'omusanvu. Moses Rutahigwa akulira ebyobwanji tunzi mu Absa Bank agambye nti buli mulundi kasoma wa bank eno gw'anaakozesa kadi ya bank gy'emikisa emingi gy'agenda okweyolera. Agambye nti kino kyakuyambako okumalawo ebizibu by'abantu okutambula n'ensimbi enkalu okwewala abantu abayinza okubatuusaako obulabe. Rutahigwa agambye nti enkola y'okugula ebintu nga bakasitoma bakozesa kaadi za banka kweyongedde nnyo mu Uganda era kiyambyeko bangi okwewala abafere.
As a bank, we continue to see customers embrace card use. We are a dominant player in the market. We are not necessarily in that position by ourselves because of our customers. We've grown our portfolio by around 18% on our debit card holding. Our card market penetration at the moment is around 71% of the industry. And this reflects the confidence our customers do have. We're also seeing volumes growing. We currently have around 16% growth as at the end of March in our debit card transactions across our different card portfolios.